okay? Professor Bitch on the track.
Let's go. What can I do? Nifanye li ujue na kupenda. Tamu yangu, asali yangu. What can I do? Nifanye uridhie kunipenda. Ruhi yangu, swahiba wangu. Sogea tujadili before to close your eyes. Kisha ndani ya moyo tusafiri. Nimeona dalili inanifiti yako size. Sitaki mapenzi ya kubashiri. My sunshine,
my sunshine,
my my my. Figo paka maini.
My sunshine,
my my my,
my moonlight.
Ah, wa mwanzo mwisho hadi milele. Sitaki mapenzi ya kubashiri.
Oh, mwanzo mwisho mpaka milele.